Juva! Alo Dante Yuwe! Haka 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 haka! Oui!
Somaliyeed Habu Saud Faneed Orantiyum ko Qaysanun iyo hambal iyo salaan horta naga gudoon Qaysanun iyo hambal iyo salaan horta naga gudoon badan murtid wanna kumaalaye fanka heer ka qaran waxa horey u galay hubal waa sahriyo halkay caanatay iyo hanna badan tiri hubal waa sahriyo halkay caanatay iyo hanna badan tiri
Obaladi kayimid hargeysiyo togdheer markan helay warkooda hanqal taagayo
rutide
ismahuri karo hilba wada dhashay yahay qudhaanu nahay ismahuri karo hilba wada dhashay yahay qudhaanu nahay obalki falash waxay seelaniyo haddii faacul jigjiga hees ku tuumanayaan way hagaagtay oo fankii horu maryo caalamku higsaaday way hagaagtay oo fankii horu maryo caalamku higsaaday
ismahuri karo hilba wada dhashiyahay qudheynu ismahuri karo hilba wada dhashiyahay qudheynu
nahay
ismahuri karo hilba wada dhashiyahay qudheynu nahay
ismahuri karo hilba wada dhashiyahay qudheynu nahay